ndabamu binene tante enensi nebwebe kulabamu chitono mukama kulabamu bitole binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo wawatali kuvuganya binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo wawatali kuvuganya binene oh binene nyo katonda byakulabamu Nebwoba mutono nga Daudi Mumukama Goliaso mumega Bakulaba nge chitagasa na ye mukama Kulaba mumwana kwa fira Roli bela Danieli mumpologoma Eziru menyama wala iziri kuzira Roli bela kunyanja wataitika Kululuo mukama likoleteka Mutima gwange onywelanga Meme yange onywelanga Mutima gwange nywela Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene Ebisindikibwa binaba bibyo wawatali kuvuganya binene Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu Jotalaba binene Ebisindikibwa Binaba bibyo wawatali kuvuganya binene Wabula binene nyo siro jagwe webu senti Mukono gwani ogukwata wano wawaluma ne wawona Lulimi lwani lwe tusaba lutwatulire emikisa gye tufuna Abitulaba muwe binene abalala bye batunoonya mu nebibula Roli bela Danieli mumpologoma Eziru menyama wala iziri kuzira Roli bela kunyanja wataitika gwe kululuo mukamera likoletaka Meme yange onyweranga Mutima gwange Talaba binene ebisindikibwa binaba bibyo wawatali kuvuganya binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene